bandiraɓe sukaɓe jokkoɓe weltiɓe onon e bisimillah heɗade kabaruji ɗi studio tamani hertini o min Ousmane Ñaly Boul woni noon ɗo onon e wayrede wayrede wona yeggitede wona yoppede baɗu hono gorɗa
mbiɗa selli basa Allah Ousmane Ñaly Boul
eyyi kabaruji ɗi hewno ko joguinoɗan sukaɓe
aywa Ñaly somi gabbi dow kabaruji ɗi iɗini holitinde wiide Imma Daradia no gondi e wadde wattu joni o metti mabɓe kamɓe sukaɓe wonɓe ɗum won le wuddu leydi ndi caggal ko wayde ndenako wondi e wadde ton ko ko heewi sukaɓe ɓeɗo so keeɓi diplôme ngaji muɗum en ɗi jahano gabbaye dow damaje to en jottiki ɗo nokku noddirteɗo balan dugo daña ko pamtiɗe hen ko sukaɓe cifiɗo hen garen timminiren birki sembe candi
baro le fuɗɗode kabaruji ɗi hawlitino wiide wayde deƴere ana wondi e ɓeydade heɓude sembe le wuddu leydi meɗen ndi
noon jaati woori Ñaly le nder o yontere hollitinde nde ministére ŋaɓe fa yetto civil en ko yaata capanta toon kañe mbara le wuddu leydi ndi sukaɓe wonɓe to baña garatoɓe kolli metti mabɓe sanni ɓe gadi noddago fewde laamu o keɓɗen koɓe cifi dow hen
mi gallure baja garane wala fuu gikke ko yimɓeɓe jogui to saabi caggal bonanda gaɗɗo yimɓeɓe fuu faami wiide hooreɓe laamuɓe wona kinniɓeɓe wattu waru mi kalda gonga bangal oɗo tiɗɗallah minamin yimɓe nangodirɓe min gaɗi majere fa mi kollita wiide ko waɗi ko mettimin sanni min gaɗi noddango fewde hooreɓe leydi yalla won dabere moɓe mbawi ɓande faɓe ndena yimɓe gomɓe toɓe min gaɗi noddango fewde yimɓe daraniɓe laamu hakkudere oɗo yalla eɓe keeɓa warde renude yimɓel gomɓe toɓe
baro fa hande haala wayde deƴere le leydi meɗen ndi le gallure waliɓe temme tato e capanɗe tato e tato leli ley muɗum le dande Abara Diousouko cokolle goto warama toon le cakkide yontere ƴaɓɓina nde ɗum waɗi Iblisa toon altinaire ƴaɓɓina nde
laatigui sababudu so yimɓel wonɓe toon ɓe memidiri Ñaly hollitindi wiide wattu joni o nodda nguja no gondi e wadde jamarde tinno wawa Iblisa ji muɗum en keɓɓe mo kanko noddirtede Oumar Baraka le fedde nde ɓe noddirta collectif Tombouctou réclame ses droits o woni e muɗum
sukaɓeɓe yalti sukaɓe jokkolɓe Imma Daradia muɗum en fa naata hakkude miraɓe mabɓe immiɓe won jiide gonduɗe wadde yalla won dabere mbawɗo heɓenede oɗo kaba wakkati fuu so won tiɗɗala ngarɗo a tawa homo fuu neɗɗo mo jinganta ɗum hollata wiide minen sukaɓeɓe min gana nangodirɓe min gana mbeɗodirɓe juuɗe min gana gollidoɓe yalla mbiɗa keeɓa haɗude hono oɗo tiɗɗalla sukaɓe jokolɓe ko hani wadde ko woni tewtude dati mbawɗi walludeɓɓe joddade so halda yalla mbiɗa keeɓa ñiffude baasi o no wootere
baro fedde julaɓe araɓe e burdaɓe gaɗi majere totombud to beete keñe
noon jaati wori ɓeydufaɓe kolla metti mabɓe hono kabaru no nokko worrino
fa hande en keddoto le leydi meɗen ndi kalen haala yoɓugol lampuji e patantiji e haɓugol e yurku yurkuji dow laawi ɗoni torraji gatte dow laawi to kajolo to
fedde sukaɓe jokolɓe wonɓe toon ɓe ɓe gondi e wadde ɗiɗo Imma Daradia koni fana muɗum yalla sukaɓe ana gatta le hen koyɗe mune fa yirwere heeɓe le nokku mabɓe o
ngal kawrital sukaɓe hawruɓe hen ana ya capanɗe taton ƴiruɓe le gelle commune kajolo caggal joɗogol gouvernement o ko heddi joni yo joƴingol conseil consultatif de transition ɗum ana dooma
noon jaati worri a wawfay fey Ñaly Boul
sukaɓe hewɓe ana domiri nde fedde ko heewi keɗeɗen koɓe mbi Hamsidou Gogo Touré
laamu hakkudere o laamu gaɗo leydi mali leydi heyde miɗen miili ko darto darde makko saabi minen ka ɗum tan mi tewtata mi jiɓɓe woteyɗi waɗa ɓe deƴere miɗen miili kasen ndu wiide so fedde moɓe noddirta conseil o joƴinama woteji laaɓuɗi certuɗe woteji ɓettiɗi ana wawi landinede
amine une nouvelle génération politique
en jaran joni yewtere meɗen mini mak nde baro yewtere meɗen mini magga yontere nde ana fawi dow sukaɓe tilotoɓe jande Ñaly nokkuji kan ittete hewɓe e sukaɓe jaata le e nokkuje le wattu joni o
noon jaati wuuri a wofay fe Ousmane Ñaly Boul ɓeɗo sukaɓe ko heewi mabɓe iwra caggal leydi ndi woɓɓe do iwra le leydi ndi ɓe joppan jandeji mabɓe ɓe jottoyo toon fa keɓen famtare keɗɗen Aly Cissé
balan dugu nokku gonɗo le cercle Kangaba laamu Kulikorom min goni ana tiiɗi fa jiya sukaɓe jokkolɓe ɓe joppa e jande mumen fa wara tewta kanñi le hakkude mabɓe ana yimɓe jeyaɓe leyɗe goɗɗe hono Burkina Guinée kaye Mali ɗum woni ko o suka jokolle jeyaɗo leydi Burkina mo duuɓin warta capantati Yannick Viera yalti jande caggal ko heeɓi bakki wari tewtude kañi
ko o caggal ko bakki o ɓetti ko jande en école tiiɗi sanni ɗum saabi so garmi ɗo miɗen wawi daranade hoore en wakkati wonko keɓanmi ga wakkati ana tiiɗi sanni min darni nokku am
mambi maga suba kañum e suka jokolle leydi Mali o yoppi jande makko kanko du caggal ko o tewti bakki o heɓa o holliti wiide saabe tewtugol kange o o wawi daranade kulloway ko galle makko hasindini muɗum
saraɓe an wala bawɗe hande ne so saraɓe ma wala bawɗe jande ma ana ti fay hebude ma golle ona ko yaafi fadan warde do wala fu darne ko jogimi ni galle an ga hande sabe kalti seda ko keba min ko miden waawi daranaade kulli wi tusko ko yimbe galle an hasindine mun micci to ne wida na heewu hakkune yimbe joppo be jande mun hitaane fu faa ha tewta e kangi do woni ko Umar Waygalu hebani studio 80 yude kangaba
baro le cakide yontere gondena yewtereji hedi ngodi
ay wa taggal demal timmitan nyaali buli wattu jonon ni dum woni basiliye kanbe wadde bakbe hollitaama wi'ad noga didi lewru october waroru ndu le nokko no dirteedo kala bankura wakkati noga e tati yamde
o wala weta yimobe hewbe kani hawrde mudon hon gaspi calibre 27 e wi soldat
be quality wi suka debbo ngado bakburdo fu sengindirade dañan ko hokka ton jenaari
wiis daga bana kanyudo alhani wadde concert mere mere le dalare to torikoro bugutu talatare noga e lewru october ndu
dum wadan wakkati sappo e jenaayi yamde
le nokko no dirteedo barbar terrain to torikoro bugutu e jara joni kabaruji haro chalde baru kabaruji haro chalde mali heba fiide match mudu amin kaldi debo talatar jabbina de fiidude e republique leydi iran
hollati sababu mudu nyaali
ko sabbi bini don sabbi joueur en didon be mali covid 19 nangi dum holita le communiquer goto kanan ko be ballon mali fiobe ballon didon be nyobo nangi don yo mamadou fofana e lasana koulibaly
en biambe yo lambe ya fi
amina ya rabbi mecintinde wiide won joueur en wobbe du be nyobo nanguno le yonter jabbina de finanno fabe pide e gana de mali hawno gana 3-0 e yubbo inde joueur en burbe yobede sanne gollerde amerique ndu debbe noddirta forme de holliti dun
aywa hokkumi beero joueur ngabe yade tan
a dande homon burdo yobede a Lionel Messi holita wede buri yobede millioji dollar temedere e noga e jago woni ko onangata Cristiano Ronaldo millioji dollar temedere e sappo jeddi Neymar millioji dollar chapande jenay e jago Kylian Mbappe chapande nay e didi Mohamed Salah capande tati e jeddi million dollar
aywa wattu jono ka ndaren day lato
so ko jawande min kan mila len joppata hewde hala ga jen lato en goware
ni ko roji di aywa dum santi kayya holli tiddi wino mbirte wakkati fu no Ousmane Niali buli so mbaggu weli tan yoni ilede dido kabaruji fodo ba hebdu dum do bem ame ande to fande fande fe no ko yotra men min no de tous o grede e da wara dum yowata dum ayyam